nuanomhwɛ tete no nyɛmɛdini nyɛmɛsɛ bi wo nti abrabɔ yi mu anim guase a makyi sɛ mehwɛ deɛ awurade ayɛ me nnɛ a sɛ meka ka wo nyinnida kane no baabi ana mete paa ɛnkurɔfo nkyetena tete kotodwa mɛbuo ne mu ne nsa mate sɛ mede m'abrabɔ yi mu adanse akyerɛ w a meka ka wo nyini o baabi ama bɛturi ne yɛ awurade adom o kame no adia no ɔde ne mi no ɛnɛ ɔmfrɛ me sɛ bio ɔsɛ onyankopɔn se sɛ medi o ɔyɛ me yo baabi ama bɛturi yɛtɔ dɛ yɛ wɔ nsɛ nyamea mpo awokyerɛ ntim atadeɛ hyɛ me nyinaa na medeɛ tade foforɔ bi atetɛm wadome ahyɛ m atade foforɔ bi wayɛ me yo Brana sochi bubom e humritu bidin koto jemi temu fima wiye musa atum rapom yo e brana kuponai ba mi wo weni mo mi ya umu wo e abrana wanya bubro kumene masino bidin pa mo jemi temu dindi aya bitanya mbe sana frewa e ya bro and God of Enoch, he heard my desperate cry, he lifted me, oh, he lifted me, and he set me free.